Bashayo sehlathweni uka badlalila abantu baphethe ngumlabalaba. Bashayo sehlathweni uka ngikhuluma nawe nje mina nakho la ngkhona. Abazange bengibone ngifika bangibone sengivalelisa. Wadlamlabalaba wadlamlabalaba mabambezela umlabalaba ngampela kanti umlabalaba ne wadlamlabalaba mabambezela ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela hamba mtsalazaphiwa qhubeka amabhuluko omlingana azogokonini mamhlongo imina mfana ngumfana kamholo ngiphuma ezansi kwamaphumo nenkomo zakithi ngayishiya iphuza amanjinjinji umfuloshika ngiphethe ulu wesikagogo mfishane salukazi zempondo ndivuyile makhulu ndiphendele ndamfuma ntata umhlazi ndithetha nawe nje nam uthecwa phezulu phaya kwentaba zaseqo nde kwani inyama imali iphepha mahala wayihlaba kabili maqade ngakwephuca impoloko faka imali uthatha inyama uyobukela umdlalo wepapa nenyama bebangethunjini jikihlake edoksini Wadlamlabalaba mabambezela ngikhuluma nawe nje mina nakho la ngkhona. Abazange bengibone ngifika bangibone sengivalelisa. Wadlamlabalaba mabambezela umlabalaba ngampela kanti umlabalaba ne wadlamlabalaba mabambezela umlabalaba ngampela kanti umlabalaba ne wadlamlabalaba mabambezela
ilanga liyaphuma umlozi loshona belibe umlabalaba ilanga liyaphuma umlozi loshona belibe umlabalaba dlala mabambezela.
Bashayo sehlathweni uka ngikhuluma nawe nje mina nakho la ngkhona. Ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
bashayo sehlathweni uka ngikhuluma nawe
nje wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela
wadlamlabalaba
ubaphethe ubabambezela.